ziwanja shima anyiwe tsibimbaraka zawe kandi nanje mfite icyo kifuza oya sinatamara masa ukwimara kazi yahagira ishaka shaka oya mamazi ni ku mutima wanjye kwifuza oya sinatamara masa numvise mugenzi wanjye ashima anyibutse imbaraga zawe kandi nanjye mfite icyo kifuzo oya sinatamara masa kwimara kazi yahagira ishaka shaka oya mamazi oh ni ku mutima wanjye kwifuza oya sinatamara masa sinakurekura Yesu we erega sinakurekura Mana we sinakurekura Yesu we erega sinakurekura Ai sinakurekura erega sinakurekura Mana yanjye sinakurekura Yesu we erega sinakurekura Imana yimuribiye erega sinakurekura Namenye kuise ubutunzi Imana yimuribiye erega sinakurekura Namenye kuise urubyaro Imana yimuribiye erega sinakurekura Sewe mingisha mana we muriye erega sinakurekura oh sinakurekura mana yanjye erega sinakurekura mubibazo we